on keɓi famu yo heƴogo kertane ɗon dow sijo tamani go wattu muɗum yettiki wattu jonomiɗo joddiɗo Ousmane Ñaly Buuli. Ñaly Buuli, no mbaɗɗa?
Alhamdulillah, jettaji Allah gor.
Holno mbirami ñande fuu no jawanomo jambata ko yiɗa hirade jengude wattu jungo maɗa li mbasu o yaati?
Bisimilla jawano dimma. Hande en kala haala suko ceewo goto keɓuɗa hakkillode ko layta o suko mbayli towo tumbuɗe fa moƴƴina kullantereje gardinoje suudu tariki. En kala haala tulde jaare nodditede dinde rose de koyma en timmidiran kabaruji haro cadɗi.
Kabaruji ɗi en jaram fato an songo to tafen wattu jono fedde sukaɓe jokkolɓe wonde to nde wiyam ɓe paabirama kaaki koɓe kanni gollirde
le kaake ɗe ana hen chaise ngaji temedere e noga e joyyi table bureau ngaji ɗiɗi lampandere ngaji ɗiɗi kañe e dankiɗo yambereji mbawi waɗede ɗe kaake gollirde noddirtede ONG Nouveau Horizon itti jawdi muɗum.
Ñaly, oɗo kabaru lobbo yimɓele ndemoɓe wattu jono ɓe cellal mabɓe anani huccinede hoore
ɗam nde gollirde gonneɗo Bamako ɗo entreprise o ko ɗum hakkillo kaabo debbo goto dow fa darono sukaɓe remoɓe omo golla wattu joni ley région ngaji tati kay Kulikoro e Sigaso. Keɗoɗen kanko directrice oko assurance agricole Mali umnodire Mariam Doumbia.
Le wattu bonnetere waylitagol wakkati ana tiiɗi taƴorɗo ko heɓata ko heɓete ko ɗum taƴoral hewaɓe muɗum heedi remoɓe meɗen leydi ndi. Joni o noon enen sukaɓe eɗen jogui bawɗe ɗe sara meɗen joga kino yo ɗum waɗi so hiɓɓodade e okon so yoro waɗi na ndiyam bonni du ko okon faɓorto ko ana walla remoɓe wawande hoore mumen fawarde du e ɗamminade ko
warata.
Ko kertantene hono sukaɓe jokkolɓe so jotti yeɗen ko wattu joni en jotti ko oɗo suko jokkolle goto gaɗo koɓe noddita dekolwaytca
dekolaytone ɗum baro
aywa dekolwaytca ɗum woni oɗo suko jokkole on wonde wadde do hen immadaraji wiyama tumbuɗo ɓamata somo seeha ɗum o gardina
ɗum ka ana moƴƴisanne de
noon jaati wori kanko oɗo suko jokkolle Mouhamed Ali Aga Leyda yettoyikimo ko holliti wiide wala fo fabamuyo ko heɓata wattu joni o.
Abdelkader Touré lollirɗo asti original yoɗo suka jokkolle mo duuɓi capanɗe tati gaɗɗo suudu abba sukaɓe ɗiɗon yo kanko woni puɗɗuɗo décorlayt wonko haalani hen li kabaru gollirgal makko ngal.
Décollage bamana koore woni yeele parile min moƴƴira tumude o kullentereji kewɗi ewde lampaji lollirɗo veilleuse ɗi hôtellin ngaji restaurant ngaji e kaña ɗum fay e le galle yimɓele min moƴƴira ɗum bukkullu paɗe e kullentereji kewɗi e rewɓe batte oɗo golle o mi darani kuroji am mine yoɓɓa kabaru jande sukaɓe am e kaña fay coggu suudu am.
Asti original holliti mbaninkoɓe noon korsina hono ɗiɗo golleji ŋeñal e wi makko yo ƴewɓe kaye fiji hono touriste en goni sodoɓe ardiɓe henka holliti wattu mo tiɗalla leydi ndi wondi o ana e ko torri golleji makko
gila tellaji leydi ndi puɗɗi kawar o taɗi sanne nden mine wawino yewde ido sappo fayo tawi sappo e joyyi lampaji ɗi ka joni fay goto le ñalawma nattiɗi andon so ñeñal golle kay minen jogui andal muɗum adde guyka bandiyaku eko nande muɗum
fa golloɓe ŋeeƴal wattu tiɗalla o keeɓa ɓamtare. Abdoulkader Touré noon holliti malinkoɓe fo kuyana sodude koɓe moƴƴinta ko
ɗo kabaruji ɗi puɗɗata ɗo halni en wiide Ousmane Ñaly Buuli tarikiji en jarano wattu joni o fa dow tulde jaari endi koɓe noddirta dine rose gawo
eyyi neɗɗam noon jaati nde tulde jaari nde ɓe noddirta dine de rose de koyma duuɓi kewɗi ana jana gara ka noon ne wori noon tan nde wori fa joni keɗeɗen professeur Amadou Maïka o maître de conférence université Bamako keɗe ko wi dow faccitan Ousmane dikko dow holliti nden tariki o nokku
tulde jaarendi noddirtende dine rose yo korsa mawkoyo yo ɗum tulde jaarendi ɗo hakkano muɗum e gallure nde yo kilométre ji noga e joyyi nde tulde yo olde honono puɗannage na janal muɗum ende bangge wuuro noddirtego du koyma ɗum waɗi sone noddirte tulde olde koyma ende hawni saabu fayi angaruji hono keni waɗali sonde dira ende duuɓi temeɗe kewɗe ana way hono ende jogui nuyle tigotoɗe nde e miccintinde o nde tulde ana haɓɓodi e eggu yawara poli ƴiwde leydi europe so papa wattu dabbu nde hakkille du ana hollita satuji yone nokku botorde joom en ande ɓe hitande fo batata nde wotere fa andina ko warta
aywa Ousmane Ñaly Buuli a yettiki gawo so jiɗa nde ɗo tuldena
aya mi yettaki o nokku ka mbiɗa yiɗi yettade inchallah
hay tinnoɗa jottoɗa le ko warata ko le gallure askiya en wattu joni e jaran yewtere meɗen nde noddirte minimag yewtere meden bini magginde kikida hande dum waran yo wad do kambe poufobe ko noddirte sisa le gallure gawonde
e baru wattu won en joni o sukabe hewbe baawa kariya sisa anande sukabe ciudo tono fa jara o sisa ka wattu joni be kolliti wiide sukabe ciudo ta ko de kebi fu jotta jara se tawa do laawi se tawa le galleji ka doktore en kolliti wiide torra en way wadde do cellal bi adama e ali ibrahim may galandu yeyi wadde imadara mudun to gawato kede ko hebi ne do faccitango usman diko e mamad samase
ana buri dubi nay hande shinsha ana yare fay suudataake sukabe men kawruti be dokki ta eral kolliti du be baawa kariya mudun ka jaati
kanji pa fimi la shisha
so ni yara shisha o ele nyaloma cel yam fuf mbatal weltata ko fay sede so bangal kuteji di shisha o na bunon ni sanne minan na patrobe be ko buri hewde yu na wala hore redu e ko nde mudun min kay batte weltare tan won kummi yarata shisha o sabi mi yara face gireti min hen gilla hitane 2013 min kay ele nyaloma kurdo fuf dum jaram
24/24
onono droge ngaji keddidi dini yargo shisha non an jogi kuteji mawdi bangal cellal sandu Faisal Dawda Toure o andando kabaru fam cellal lesuudi dotoro gaaw non o haalani en kuteji tongide e yargol mu
sappi amene ko ndonno do kabaru o na bunani sonne cellal bingil adama nyawuji kewdi to yottade reyi asibo nande mudu ana way fay bunude hakkile neddo
hanfu watte fa ciko ciko langa suute hen keddena jabu kanko Faisal Dawda Toure ma o holliti
jukitade faminde sukabe be pati fi ketinebe sara ndenno jewtude e mabbe yalla e be doro famu e hewta dun holare ndenno e leko ratako e mba jati hadde kado bonanda
yimbe na kulti jati fa ana darda hedi en kalami be bama dabareji tentidi de fa kabe yergol kanyi e sotugol droge ngaji di gondu dundu e bonude hewbe le region gawo o ila gawo non Ali Ibrahim Mustijo Tamani
wattu jona njara birki sembe chaldi aywa Ousmane Niali Bouli nyaloma tatobe ko noddir 3ème journée sukabe robe fiobe ballon le leedi men indi won kebanda en ton
way pide de timmi altinere jabbine de bingaji kewdi ka ngatam AS Mandé tapi Teria 205-0 Santoro kanyun du isface mimidum fadati 7-0 matchini wadi hakunde Amazon et Super Lion 1-1
ko nayri bangal figol basket kanko noddir tedo Kobe Bryant koni tam yodo dali adna ala jabbido tiagal ko diwo makko sami
e baro Kobe Bryant mudon chapan enay e go o kanye biyun debbo dubi sappo e tati e himbe jaddon wobbe wonno keddibe lesamugol o helicoptere dum wadi hedde e gendi dodirte Los Angeles leydi America
sakirabe do ngartin haddude yewtere meden de ka fa hande fanje e fe'e nokko onon sukabe jokkolbe min naba o fa nokko noddirte festival Ogo Bagnard.